Moko
Bona mimi sijui ni nani nisijui. Umenipa nini kidawa? Kila nachofanya ni sawa. Akipandi chakula muda wa kula yani mpaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Una uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. Weni saizi yangu kina tuaenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Baby, wewe ni wangu. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu mpaka kisigino. We know mommy love, we know mommy love. Mapenzi hayana kipimo, mina wewe tukuchiti no. Shado no shall we know, shado no shall we know. Only you.